Hello, come me, warrior, was you? مخت گلاب تپا جوړ دے مخت گلاب تپا جوړ دے.